Ngilazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko. Angithu yazi ngihamba ningilosi. Sikuphu sihlale sihlabo kwekhona. Sithume ngasithatha ke lesa ngisona. Asike sithi tanki impilo, tanki imali, tanki thixo. Ngithandazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko. Angithu yazi ngihamba ningilosi. Sikuphu sihlale sihlabo kwekhona. Iziyo nobonga mahlusi ngako ngithi tanki tanki esami sikopile endlela iqondile uthando olukhulile umdala bashize ebaphumelele tanki tanki esami sipholile endlela iqondile uthando olukhulile umdala bashize oh manje sijabulile sijabulile bavumile bavumile manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile sijabulile sijabulile bavumile, bavumile, manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile.
Bangi bangi, lazi bangi. To get my money off it. Hanky panky, lazi panky. Lazi panky.
Bashize ebaphumele
hanky panky lasi panky lasi panky.
I got plenty, I just got another, I'm sure you wonder.